ye yanda ulo mu byekola nga birungi oyaba alinga iwanga eseba bulungi balikuwereza baba
kale seba wena we balikuwuliriza abompira batuuse baide abakobere bifiire nambole gye tubaire musole bulungi
Chenda, Akatone Zemkaga, Usoga One, Fama, Omoyo Gwa Usoga.
Ewe Sawa, Dirimeka.
E Sawa Dirimokaga, Edo Musani.
Fuka, Yivesta Wo, ni MTN Momo, Nga Wesiga Mwakapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Magoba, Uliruna Kuko, Sobola No Kwe Tolera Yo. Akapia Ko, Unawona Woke Endera, Nigaba Star, Chikuminkaga Na Itanu Star, Musavu Hash, Uluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa, MTN Momo App, Enkola Novu Kwa Kulisu, Biko Berirua, MTN, Awalala. Titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizi kwa kitongole echa Uganda Communications Commission.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Busoga One, Omoyo Gwa Busoga. Busoga One, Omoyo Gwa Busoga.
Chenda katonyeze mukaga Busoga 1 FM Omoyo Gwa Busoga. Tukubuza ko gwena jose nzido kubira ngo uliriza ziri nya zimaze okwegana esawa ate mukaga ogwa machia agolna ko rwairo nakuzo mwezi aziri 19 2025 nakuzo mwezi azezonga enzi gambye gira maso kuzanya Busoga Radio Bingo ngo jiga star 28 emu star mukaga asho bere ngo nyiga oke okay. Joko makubira ngo zanya mirundi emingi emikisa je joko kubira ngo wangula je kigenda okoma okubira nga je yongera wale tukujukiza no kujukiza anti mu teka teke yemu agena maso kubera nga yowe kwata banafa bakagwirawo ku www.kagwirawo.co.ug ogena kubera nga omalo kubera ngo gulawo account yafe ngo bazoku registeringa na fe chogena kubera ngo okola changu nyo genda maso okubera nga ate ozanya yo beti yona obo muzanyo gona ojja kubera ngo yingira muza ojja kubera ngo yingira ate munteka teke yo kubera nga owangula emotoka oba okuwangula pichi pichi buli wichi so draws gena maso kubera nga zikuatibwa obanga uzanye amazoba abantu fembereja kubera nga tambule double nyo kodi ya fe yemipire jukuba munda nakolwa lero mpira minji nyo jibadde yo abwana musasa jja kujja na belenga bayitira mukapapula ngate kageze maso kubera nga katambula atosola no kubira ngo ufuna kweje mpira jige no kubira nga jisabulu nako lwenja twabagamba fwane kwafe buli runako buli runako tero ali lokede ko ntakuba muyindi so gubango chali eyo mbwa atesi manyanza mpisa bubi mbwa atankuba bubi amazoma tof ku ticket makumi ya abiri zetusobola kuwa ama abiri mu mwenda chenkana ziba zilide okujja konga nawo inazo zanyide zanyide muno gatagata mu ebibyo naye nga receipt za fe zigera maso okubira nga zikubira dada mu ndabulonje nyo ngante onyiga star 217 stabina atan no nyiga ashine okay program bajita echombo chebye mizanyo paka wali kusawa sija kubira mukaga neda chika 40 otujjo kubira nga tukomya bwana musasa birenga kuongera yo ate monteka teka eyo eyacho aya kapapula bwana musasa buza ku bantu bano tubirenga tandiko kuogera bigamba ate olunako lwalero
wewa tubaniza mukadde na date yake chumbu chebe mizanyo tubatambya namwe dalala paka sazibala date wali mukagana okuva mukagana paka sawa musanvu tubera mu nsongeza kapapula okubanga omanya na date ensonga wino kwangozi kwasaganya no kumanya tiketi za fe munako lwe tuba tukuyo luku mutwe bwe ziba zitambude de no nako olupya bwe tuba tulina okwanga ate bwe tudada tutambuza kyo bomanya onako katwe soze bwe tu ate onako oloku biri enako zomezi tukatuba tuogerera mu nako zomezi 19 mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2025 nolwekyo yona yo gyosinzira okwanga owuliriza kyobomanya mu budde buno genda maaso dokwanga ate wekwata anadata emipiira gyaffe gye gikuba munda onyiga stabili emu musanvu star nyatanuziro ash nofuna emipiira egyo stabili emu musanvu star nyatanuziro ash nofuna emipiira gyaffe gisunsudde obulungi ennyo era egikuba munda akatambula wekatokwe kali VVIP VIP ordinary single songa teera ne late kickoff kyobomanya mu budde buno kweziri wamune singo ya late kickoff eyo yemipira na date chobomanya jigena maso dokanga jizanyi wango budde bucha wamune singo ya late kickoff norecho agenda yo kato jifune kuba chobomanya musawe zijja maso jigenda kuba jijiwa kaka uwo joko mokukera osanga odds ziri waguru that's why abamu mwebuza nti lwacha ate obusente obero funa buswazi buli lwawo mpira ndi sawa nizibanga ate zisembera ezo mpira okubanga gujiwa kaka uwo bwofuna chance ngo muyidi tanaba kubanga ateka ko bukufuru odds zibaze esaze ngo ina kubanga atofuna buswazi deni atera chebomanya abwate abwera bolwao osoro kusanga ngera guli ko bukufuru ngo mpira kitufu kugenda kole echo chenyine na date nga abo badogo funye au mu message ya fe walinda date ngo genze na date no nyiga koti ya fe ya star 2 msamf star ni 50 ash so chebomanya boyangua ofuna na date chance yokuwanga atosanga mpira ogonga kweguri ngomuita na kubanga ate bwati akugalira den natural odds ziba waguru katigenda yo kati ngonyiga stabili mu samsta nyata 0 ash obengo ofuna mpira ejo mu late kickoff ne single ya late kickoff sms weberuddewo nyiga stabili emu musanvu star nyatano 0 ash odamu no nyiga kodi ya stabili emu musanvu star nyatano 0 ash no nyiga bwe display nga no nyiga 0 za mirundi ebiri cho inzo kuita double 0 then no nyiga yes sms eba deruddewo obibadde yekute olwa network egenda kubanga ekutuka kaao ogendo betting ngo budde buchali no recho yenkole eyo mwetito kuwanga ate ofune mipira jafe ejisunsudde obulungi ennyo wano ku mayengo gachinda ka omuzemu kaga busoga 1 fm omoyo gwa busoga nze musasizi Moses the sports maestro
Kali twala kubiranga tutandikira obana musasizi mpaka ezimanyidwa nga ezachani zichagena maso kubiranga tezizanyibwa iranga matimu amategesi okuli egwanga eliya Kenya egwanga eliya Tanzania negwanga eliya Uganda gonaga sodo okubiranga ate geso zoluzanyo lwa quarter finals onzo gamati kwezo timu mun kwezo timu zona ezigenda okubiranga zizanya amazama tofu onzo gamati the best round of 16 chitegeza nti amatimu gafego nago nagonaga East Africa wachiri gasobola okubiranga ate gava mu bibinja naye nga ate bwana musasi mu bibinja tegavudde mu buvi nokulembera bibinja gasobola okubiranga bikulembera kibinja ekyaffe ekya group C Uganda twasobola okubiranga ekibinja ekyo tugeze maso okubiranga tukikulembedde ne points zibadde musanvu nga tulidwa egwanga lya Algeria ne points zibadde ate mukaga olo egwanga eriba naffe amanye bwanga ate aba South Africa munanga bakute ekifo kibadde kya bakute kifo kibadde kya kusatu nabone points zibadde mukaga naye nga gibigweredde nga Uganda tusodde okubiranga ate tuyisewo okubiranga tugenda kumutendera ate oguddako wabula ateera bwana musasizi sifefeka Uganda abasodde okubiranga twakulembedde ekibinja balirwana baffe abegwanga erimanye bwanga ate eriya Kenya nabona ku lwegulu bakubye gwanga eriya Zambia egolo yabadde emu kubwerere nabo bakulembedde ekibinja ne points zabadde 10 Morocco bakute kifo kyabadde kyakubiri ne points 9 DR Congo bamaze ne points zabadde mukaga Angola ne gwanga eriya Zambia basembye balirwana baffe abalala aba Tanzania nabo olunaku lwali lwa mukaga basobola okubeeranga nabo bava mu kibinja nga bagenze maso okubeeranga bakikulembedde bakula maliri ne gwanga eriya Central African Republic era gye byagweredde nge gwanga erimanyibwa nga eriya Tanzania ne gwanga eriya Madagascar basobola okubeeranga ate basobola okubeeranga bayiseewo nga bakulembedde ekibinja gwanga eriya Mauritania bamaze ne points zabadde musanvu East Africa abategesi performance ebadde mpitirivu nnyo bwana musasizi naye egwanga lya Uganda wabaddewo ebyamagero ebikoleddwa ku kisaawe kya Mandela National Stadium mu dakiika ey'ekyenda mu omukaaga Roger Torach akubidde penalty omupya nsolo okubiranga ate tugukoza maligade ga 3-3 amazima matufu abasajja abegwanga lya manyibanga ba South Africa bakutusemisito mitima pira bagwefu zebadde balabise bulungi nnyo Uganda sodo okubiranga itawo Judy Semugabi Alan Okero kote ka Roger Torachi basodo okubiranga bakikoze bana musasizi buchibi Uganda byo sodo okulaba nti betuino okubiranga tutereza nadalanga tugenda kuluzanya ate oluddako goalkeeper Joel Mutakubwa bamukubye mogole ye kisazi sazi nwa kwa dente ene mpira mijinja sodo okubiranga atasiza nenga to tunulia game gabiri ezibade zisema bega Joel Mutakubwa bade muitirivu nyonyonyo naye game eno asimakide muko era tubadde ba mukisa nnyo okubiranga tufunye pena utengo budde bugwayo bwana musasizi okaka na Uganda sodo okubiranga ikulembedde ekibinja ekyo Uganda okubiranga eisewo nadalange kubye a team okuvali mu gwanga kubye South Africa oyinza ogamba nti bayina best league ku Africa tamaze matufu tuzo gloza nti league ye Misiri yinza okubiranga nungi league ye Moroko yinza okubiranga nungi ne best league ne league ye singo kubira famous kusema zengo muduga of Africa league ye South Africa
Yeah, ligi ya banafa ba South Africa kwa hatu tunulia ba sambi ya ba zenga ba samba mpakazi nobu na ba sambi wa kuchangira muma wanga ago anadate kubutaka agavuganya mpakazi neza chani South Africa ono tuwa itu musubilo kuanga tuwa muka akasera akazibu nemo biyo nechisinzo kuanga chitu ya amba ukuangula game eno ekisoke ya dana checho kuanti tuwa soseyo singa South Africa ya tusoseyo
atusoseyo na atugata na atuawula
anti singa ya atusose biandiba debilala kubawe tumusose ya badai no kunonya of which dunina wichisira wichitu sene nda anga guri satu emu ningamba kakati nolusozi uno
tugenze
ulusozi gamba la gala
elaze mbade wake yunga ni mugula ba kasa watu kubie yoku satu nenevika ngezo kunde ngulunga guri satu biri
mbengula bie nga guri satu emu vidozo nembi wesimu ngenzo kuda mo kwetegereza ngandaba bavubuka sebo bekozemu omulimu deni rufunye nadaba penalty ebadde yalani okero waruona date abadde baina ko question mark penalty yaluliji yateba brother ya bamu kwata dena yangu anaguza
ebau ndio ji yakuba
era ensonga ndoza rachi penalty yesembi eyo bajuwa de torachi
ne torachi alazo bukulembeze kubasi kya bulijjo ku captain nga baka nga mukisawe mukyali mba Judy Semugabi n'abasambi abalala
Judi se mugabi abadde atebye.
Abadde atebye naye ngamba sebo. Kizibu nnyo kusanga baka avude no mubaka nga kulika abasajja bali mu maaso kutani ka midfield mpaka iliku kuchoto. Nojimiriramu
abadde azikubanga ne ku kirabu. Kati abasambi abe bisere bisinga anti babera nnyo omuna dati ababera mu kitongole ekizibizi omukisa bagutira nnyo kwa golo soko gu abana bakuba mu maaso that's why anti sujuri se mugabi abadano nya gole yesoka mukisa gutukuti nabanga ya abasose yo na gunanye nya katimba then South Africa ne jane bangi tufunye mwa ogole zibadde wezicho zibadde satu ndi abanga bali mu driving seat kicho gami anti ndoza abasambi bafe batuse ne babanga abasumagira nga tukulembedde ne South Africa na agamba tali kuzikiza paka ate kudachi kesemba yo of which tugenzo kwesanga ngira yade tumuwangude nenge era tumuulidemu abasambi wa fejina date nga sina genda kunsonga ya jenda date kwezo zenyizo kona kento notu nukuluwaka de judise mga mudachika ya makumi ya satu mwe moyo gede kwa nani okero pena wati mudachike china na mwomu nana ninga wasaja jukira mudachika ya tanu mwe bili mwe batu gati de deni umusambi wabade wa mwita mathole deni ugbagatake ya kutumera mudachike badi ya tanu mwomu nana deni umusambi gubaita mbamita ndoro ndoro mudachike china na mwe satu deni mudachike badi ya chinda mukaga rojas umusambi rojas torachi na wanga wati ya kutude. Tunide pene nkuba ya pena tiye wade nje tegeleza nga wade arani okero this time around ya chusiza kumunudi guri kwa uligoro kipa hii ya muraba. Ne ono ye agusitude kipa kilide ye na agusitula of which ya bade taguja ate gubade mungi. Ne ya torachi bade wa murabi
bade duka.
Ya basinga bachikosa nyo ntia kase nywede na ye nywede tia.
Advantage yo kuwa mulilonga guduka. Edepi kubijambi Ronaldo kubina katumala gamu kwa ata pena ute. Nuzamu bantu wa singo kuba pena ute duka. Ronaldo yomu kubo. Chizibu mu kwata penalty ya Ronaldo torache senga kubye bintu ya kasagirizi na ya kubye nyanda ya mpira kubye nkuba ya babaka
amukubye gufano mupiro bwe baba kutenda
era kipa agenzewo na inga guduka
so kati mu nsonge eyo ngenze ko ne netegereza nsonga ya Val Vale nonga tena ja wano kuruka ru Afrika abasinga bali bagambe ebereyo eno vala we singiro kubere nungi ndagwo funam nga batunze mabuli amazima agakawa
ndabya South Africa nga bala ajana
era ba South Africa olwa lero bwe babange mabega bade basanyukira val olwa lero bajevu mi
babuzo kwata embazi bakubaka TV
then fact endale eriwo yeyo kuba nti olwaka center kasubizwa abasambi kabano nga balaba nti nabo ngojeko chokole ebyafaayo kwa bakoze ebyafaayo era bajja kujukirwa nti nga tuvuganyo mulundi gwe go munana Uganda mirundi musanvu egiyise ebade teva mu kibinja
nene home advantage factor nene
hata were wengenda abuwagizi nabo bakoze ogabo kuwagira timu yafe emipira giza nyuma mu buddo wechiro neyo laba nti twachitanikiza mpola mu ligi yafe wano okulaba emipira egyo budde nga buwungedde ni abantu bakulagira bade bajjane balaba emipira kwa tukimanyi nti oli okujjako nga abeera na date kinyana mpindi na date mu bitundu ebyo byetolode Kampala we ogiyo na date ebyo ababa bintu nga abali abweyogererawo abantu bali mu ziki saasaawo na date kunkingiza ekibuga Kampala ne muntu nga ava mu distance yesu do
kujjako
nga yabukinze wana asula
kwa mwaka fananyi nze mu kubandi basinzo kwesongo kugenda okulaba omupiira ogwo na ogenda kuba mwaka fananyi nga kumukago inakuba wano kitegeza guwede kusawa nya jamu wafene ngudo za feze Uganda ozimanyi chiba chizo gando jaku atobude kumukaga wakusaye ngoli jinja
ya so kajamu wako karemese za banji ilando za singabu wa devudo we misana wakusawa wanga kumi yao inadibo nambole yandi yosanzi nga tewaliwo isachigere deni atini ebweru wandi badewe ilaba sigaranga batu otuma nafu mutede yozi zijanti screen tulabireku tutrabe chigenda maso so ebintu ebityo wabaddewo ekyokubeera no advantage ngera kijja kulabika bubi Uganda singebe evuddeko kanga weziri zonanga wezega totegeke mpaka zino nti abwagizi wetugenda chikuru nyo ebisa ebijja kuba badbandi bade bibera bikalu kati nga kale katogere ku chafe cha Uganda ha Uganda ewandu setugeze ani adagino labi mipire
ebuterefu
kubero laba ne tana apo enere baddeyo ereba ye mipira kyenkana jonne jibale gizanyi bwawe nambole ejja Uganda era abawagizi badete bagwayo
ku tiketi tiketi simanyi obasa South Africa twade twesunze nesunge zwagenzo kutuko luna ko lwigulo tiketi ngaziweddeo
Chintu wachi imba nyo iranga banji basubira nti mujona emipira jinadaya tengu ngojeko gwarijeria ne ejaddakao ngeri timu igeriji yali ezanyamu nga bagizwaga nababerewo babirenga abajulizi ngabara banti ekintu Uganda chefumba chitandiso kuwanga chirabikako. So resources zibadde zira zitubadde tuzifuna naye tudaye kuchaval ibadde advantage ije tuli valo kuwanga tufuna penalty ngira tujukane ne game esembi eyo penalty eyo alanyo kero ya debaso kane bamukwata ne naguzamu ne gukwata katimba era byali mu val deni atera na guno era bwe gute gubadde deni tweba za basambi nti babadde nadate bayizo kuwanga babadde bakoramu ne practice nga bagamba Justin Case babalabala biserunyi mu penalty za lero deni judise mugabi bulijjo banji bebuza lwaki bamutandisa nga kulaga ebirala badayo kula nenga goro zuzi kyaganye nayo lwaliro na yate deni kirala kicya abavuka wakati awo Kalimu Abdu Kalimu watambala akyayongerera ddala okulabikira ddala obulungi wamu ne munne eno Kasebagala wakati awo bakulaga bakwasiba kuteo bulungi deni omuvubuka bwatyo ye Rigani Mpande eranze njja kwewunyanga maso Mpande tebamulowooza akakulaga nti namba 10 nemu ajinywezeza ovwichi nti ne Kakande kati bawalizibwa okubanga babateekayo bombi nga ne Mpande akyali ku kisaawe so bwatyo Kakande naye bakulaga nti ayinenge jagenze maso dokwanga naye ayambaka omuga batungire enumba ez'enjawulo of which igori ya Judice Mugabi bajibonda bajibaddemu bwe mazeeyo kunga ku nsonga endala ngojeke ekyokubasuubiza ssente ekyo kikonyeko nenkona ku kyaval nenkonako ku kyabo wagizi nti tubabawagizi babaddewo nga beera bawerako deni ate era n'ekyokwantu badde ku butaka ensonga endala ey'okuba nti bwe batyo babaddemu na kiri ekyokukola ebyafaayo ttiimu esookera ddala okubanga eva mu kibinja eya Chani ekubwe bano bibagiriko era bibagenze mu byafo bajja kujukirwa ebbanga lyonna ekyali kiremye abalala bonna bakikoze ate nga tuli waka deni ensonga endala songe ndala tengenze ko katono kandabe
lwakuba kyenda byemu katono bwana musasi
by the way chichino chinyagalo gamba bana Uganda empangule matalinga bwe tubanga bwetu tunazanya tola bantu vude mu kibinja tuinza bwe twato isokokota ekinene nyo tuinza kola kusemi nze njagala nyo kubwanga nsigiro mtu ekifananyi nti game timu webeji wangu deji wangu detia eji wangu derwanyi South Africa oyo ya dawanduse bagenzi bamenyese mitima ne balaba nti kabadde kabuze kata bagende ne points sasa tukuba South Africa oyo bulu watu sanga atujoge kinene nyo kati mali eranga bwe tulabikanga babadde bamukuba tujukira zali qualifiers nadate recent nga tugenze
wa tugenze ku quarter finals wan
tugenze mu tugenze ku quarter wano kati wetu genze bwetate tukomye ku quarter tugenda kutuyirizo koma kusiminga tusamba bwetu ti kubale tugendo tuka abatume penalty tweta ago mpira nga guzimbibwa mu open play nga tulabye goro ya Judice Mugabi nti kale penalty webeze tulibenga tetujibalira ko nyo netu balire kucho kuzimba goro nga tuziteba mu open play then wetubanga fetu tuli mu driving seat twina kweisa tutiyo kulaba nga tuongerako nze nina mbirifu nti goro emu nga timu yejitebye ebera ku pressure ya amanyi nsubizi soborokole wesawa yonna tubade ne goro kipa joro mutaku watona metino nga labika bulungi nga tujye ko gine game ya soka bayo ya de egwange eri ali je eri ali atukuba yarabika bulungi yakola save sezuera waluwa nsobye zakole bawana damu kitongo le kizibizi ba defendo ga yali lyo mulimu gwawe nera kulaga nti abadde nga goro ya jja jongerako kati wanwe tutuse South Africa rumu kulembedde abana abasambi ne batandiko laga enze gore bitubanga wetu kuba tukimanyi nti goro mu open play zibalete zizimbi bwanyowa ne waffe so tulina okubanga tukisoso waza timu obaana dati walwa abaana babadde talowooza ako kuva tona maintaini we yatandika abaweemu ko nabo omukisa twagala okubanga tu branding abantu basoke wabira wasobola okubako kyagata ko twagala goli ziwera tuve mu bintu ebya pressure just nika singa batu wapena oti na kino singa watya timu yetu sokayo kuba timu yaffe tubale tujira abantu bwe batusookayo tusanga challenges nyingi okwagala okujjayo mupiira kinene nnyo lusigaba malili tulina okubanga tweyisa mu mbeera eyo nti tuli waka buli awulira erinnya Uganda amanya ayina okubanga yesi basatu bana basambi ekyokuba nti batunulidde ssente n'ebina ebyafo bye bakoze balina okumanya nti tebana bakubaako nadate mukulu ogw'amaanyi gwe bateeka obandi badde nga bapushinga nnyo balabe nga at least tutuuka ku final so tutuuka ku final ate awo emboozi ebeera endala tukoze tyo kubanga tuwangulye empaka zine za chani zinandi badenga andadate kangame mja kuba musanyufu nyo singe chikope cho kisigara wano mu East Africa either Uganda wabata chitute Tanzania kale chigende Kenya.
Okay, Uganda chitegeza nti tugenda kubiranga tusabirira aitao ajuki unako lwencha tugenda kubiranga tulaba Uganda untugeso gwenzo kubiranga ekwata wala emikisa ja Uganda kubiranga ekwata egwange lya Senegal minji olwensonga nti Uganda agenda kubiranga akwata aitao mu kife ekyo ngaita amazenga namba 2 mu kibinja ekyo kya group D olwensonga nti egwange lya Sudan libadde kya kulembedde ekibinja ekyo Senegal kifo kya 2 akonge kifo kya 3 Nigeria tayina yo kabonero konna kija Nigeria tacha sola kubiranga ateye yongera yo kakati egwange lya Sudan lizanya egwanga eri abanafi amanye bwanga ba Nigeria ate egwange lya Senegal lizanya Congo kitegeza nti Congo wekuba egwanga eri abanafanye bwanga aba Senegal
Congo chi diala oba
na Congo Brazzaville ebe sola kubiranga itao eri diala Congo lemebo kubiranga eva mukabinja asenga Sudani wangulu ogwayo bano ne bakola amaliri a Congo ne Senegal kitegeza Uganda tubera tugenda kwata Senegal semikisa ja Uganda kwate gwange lya Senegal minji minji kubanda bye egwange lya banafanya bwanga ba Kenya bazanya Madagascar egwange lya Tanzania lizanya Morocco chokaita wakati wa Morocco
tino kuba tino kuba ka mu East Africa singa mune mu Rwanda
aita wakati wa Morocco ne Tanzania akwa ataita wakati wa Uganda obana aba Senegal bana aba Congo
chobara semi final leo ntine tuba tuise kukota semi final leo nga nga dabi Tanzania tumanyiwe tero kwa isisinkana gwagwava ompitewo ebisele bisinga gotera kugwera mali ile tuita oku semi rather kukota ntugenda kusemi nga Tanzania jemu Morocco chenda bange ere ekizibu naye nge wekiri nti beba tegesi kano kalinga kasiki
bade sisa bade sisa
tugenda tegeka afko ni oryo wabili abili musanvu ebigambo bino bana Uganda bajja bijukira sijja kwewunyanga singa Tanzania aita ku Morocco kubeeranga ku papula South Africa banjo bade bamusubira nti obaso olo tukuba naye bibaddewo izo penalty ezi zirabise mu game eyo nzinsubira
neka sola banga Morocco ise ku Tanzania Morocco eri ku final.
Aha. Ne kasta Tanzania yeneva, kachinda che kasta Tanzania jamu Morocco.
Ne Tanzania nenda kuzina tani ko tufutiza.
Emboze egenda kubanda.
Ne Tanzania.
Anti kati kitegeza.
Yatandi ko tufutiza.
South Africa, rather Morocco waba wanduse. South Africa, what South Africa ya?
Kubaneka.
So, ntunulira kinti. Ke Uganda webange evasinga Tanzania ku semi. Kitegeza tugenda funa ko wa East Africa abagenda ku final. Nga bebe kute ku semifinal nga buli omu ayiseyo kukota tuba tugenda funa ko omu agenda ku finali kati akina asinzira mu lugendo lwa Kenya jegendo yita saidi eri nasobola nayo kubanga wete yita saidi onegenda ku final ne tubanga tufuna final nga ya East Africa
Samanya chomo tima gunga mandi kwa Algeria ne Morocco kuliko mku bali ku final
ndoza tulindeba tubukao ku semi
kwa Algeria na ye Algeria naye ali mu kobo lya Kenya
nawo tukubewo tochi bulungi abasajja abawarabu abo ngabachi ali mu mpaka zino timu za East Africa tezina kweibala zino kubeera ne nente kateke nnungi bukodi okimwe bayinza okuyita okuba timu ekisoka ziteeba nnyo zizimbe nnumba ezinyo zidefending ate zirumba
ate mbye tulina okusaba
ate ziteeba
nnyo mbye tulina okubiranga tusaba tubirenga mpira ja fejo na jona mu kubo wetuyita tusambira waka
ati nga enga city Uganda mbuguri Kenya
tuino kudine cyo kisabire
by the way abo wagizi nabo nsonga
ngo tuino kisabire cyo kwacyo kimanye final egenda kubera Arusha
mu Tanzania
opening match ari Kenya kakati fe batu bacho cyo kusatu kitegeza ntugira ne tugenda kuba finals tugenda kubera waka
opening match ari Tanzania
yali Kenya. Yali Kenya li Tanzania. Njuki angi yali Kenya.
Pening match insu bilangi yali
Tanzania. Kamalo jira bawano. Zalinga bili. Zalinga bili. Yali Tanzania.
Yali Tanzania.
Tanzania yali kuba Burkina Faso.
Yali Tanzania.
Butelevu. Tile gezanti finals. Egena kubira. Enzo kubira egena kubira Kenya.
Baindu kwa baino kuchigabanya.
Finals enzo kubira egena kubira Kenya. Ifaine egena kubira. Ifaine egena kubira Kenya.
Echikuru chatimu kwetege kabulungi yona jeba na jiteka fetwe jemu echo yona jeba tusura tuwele mchiri ajia ya banabana kati by the way zo sente zibaba suviza engeji ba kubanga babongero kubanga bafuna obuwanguzo nabana abateba chemanyi wajabeera obu bonuses so chitegeza nti baino kubanga tebakuma kuchakuluubirira sente wano bali mukwe marketinga batono nya bade bamanyo musambi yego bayita rigani impande ngojeka abasambi amukatinga kakande Patrick Jonah Kanda abadde banji bendadatinga bamuulira bando batorachi siba pia balani okero Judy Semugabi approvinze ko kirabi ya banafa bakitala waru abasambi ngene tournament ino kubanga ba marketinga ne ali ne abuduka limu atambala ya de bade tebamwanyo ku timu yegwanga ne ku club ya Vipers abade yomu ku asambi abaka kaseddanga ino kubanga bwata roze bwako dende eno kasebagala ku chalaze ku club ya neke ne club ya Vipers ku yasinzido kubanga emukansa of which naye bwata alazenti tumweta aga wakati ao dende goalkeeper jore mutakubwa nga timu ya Uganda ino nya goalkeeper oba goalkeeper anasoka
wale lago iza mayuni
anti kakati ebyo na lakwanti abantu abasinga bavayo ensonga ne bajiteka ku musambi omu ninga nze wemanyi nti timu ebere esambira wabo ebivaako ensobi eyo wabeerawo okeera abeera bakinamu omukono aguwera lwakuba asembye eyo yabasinga okulabika ennyo naye tujja kunenya midfield tunenye ne defense bine bintu byeba byetaaga okukolera wamu n'okwogera defender buli weerabira oba omusambi naaba ng'asuula nti goalkeeper ye ebisinga biri ku ye twesanga ng'ensobi zijja kukolebwa balina kukolera wamu nga ttiimu yadde nga mulimu abatandise okuwanga besowolayo nti aa inze nsolo tambulizibwako ensonga ye timu yaffe ngejja okusobola okubanga evuganya n'okuwangula emipiira egy'enjawulo.
Okay, Ampozi agenda okubeera omuwanguzi wa mpaka eza kyani agenda funa miliyoni 2.5 eza dola. Izo sente izo sente
katibaga tako zino ziba basubiza ne dilo ezinzo kujja kuba banja onze benda abantu tibagenda sigala ku club zaabwe kujja kompoza abakirabu ngeya Vipers ne abasambi ngatali ku Vipers tali ku KCA abasambi abunga ali ku club endala ntandika ne goalkeeper yoro mutakubwa
mutakwa kubulwa ka sente we kali wakubante kainzo kuba sikanje
anti sente ejja kuba one team esolo kujanga si ye Uganda
mpoze echo
Ngegamba, oya deserving okuja side eno.
Kale ketunide tulabe nga binagenda maso okubira nga bitambula badenda bakasente milioni 3 eza dola wokubisa ku dola ku 3.5 zeriko. Senga Uganda tubatu wangu de kikopeke. Kasente kapa kanji bwana musasizi.
Ne echa sende nga tuzirozaako tulina okuzimba. Tulina okuzimba timu. Obo kutekanga beka lukutegeka timu eno. Tujizimbye tutefu nobu wanguzi. Obu wanguzi obo so ulo kuwanga atebu vamo kuwanga sente tutubato zifunye na chukopo.
Kwa watu wangu bilioni 12 nobu kade binamu nga mga bilimbo 5.
Kwa banji bazaga.
Ne
za kukore ila.
Ezo sente nyingi.
Kwete geka chuburungi. Okurango mkisaba okosa. Ne wabele opponent chikati wano tugenze ku knockout. Obaba lesani. Tuino manyanti tusamba gundi. Tumwetegekede tuti asamba atia.
Kali, ketugende ku game abasinga jomwaga dokubera nga tuogerako ye game wakati wa klabu ya Arsenal yabadde ne klabu ya Manchester United bwana musasi ze bigambo bichali bingi edi banabya mizanya byenja oluyo mwa badabi taputa lwo kusinzira ndaba jalabye mu mpira abawagizi ba klabu ya Man United bafunya akamwenyo mwenye baga nti obate kobakadde bwabwe 12 bala bikabala byono wankubadde mpira gwawe de M0 nga Arsenal bakuba Arsenal eno fix ya mubyafa bya Premier League okuva kyenda mu ebiri ye game ya soso wakati wa klabu ya Arsenal ne Man United nga bwe mupiro ogugula oligi era Arsenal mupiro ogu yaguwangu de Man United yaze mu game yonga etimu kyasinzo okubira nge wangu le mipira mingi na dalanga lije gwange lya bongereza egwa ku mipira 13 mugumu je wadde bazanye wachi bade bawangu de ke mipira abiri mugumu klabu ya Man United yeyo Arsenal ba wangu do mupira ne performance onzo gambati yabadde nunji naye bwana musasizi njagadde abantu baffe obirengo bawaako afazali nsonga nga nnyo batano lwaki game eyo yabadde ya mugaseri amakilabu gombi Arsenal ne club ya Manchester United zimbadde ndaba abantu wakubanze nyina endowooza yange bwana musasizi twali wanonga katale kagenda mu maaso notugamba gweke nyini nyini n'abantu abalala bonna abakole byemizanyo n'abagoberera omupiira timikera ateta season yene yatandise taina kyagenda banyonyola singa taina cha wanguli de club ya Arsenal. Kuli mulusambi gwe yasonga ko bade bamuwadde. Nenda bya bantu abonga bagamba ta club ya Arsenal tiyasambye bulungi. Sasa ne bade club ya Arsenal yagenda ku Old Trafford. Yakolera ya maliligaliga emu emu cha gajukira. Ila ne club ya Liverpool mpira gwajemo kubirange wangulira wo awo. Ndozene Man City gwajemo kuwangulira wo Old Trafford season ye wedde. Arsenal yagenze ngisambye bubi ne wangulwa mpira. Ila senga Arsenal te yawangude mpira kati senga points 3 zeziba bula wakati wo ne club ya Liverpool ne Man City. Oboli yawo bolowoza anti mu mazima matufu bakubuza anti bani ba title contenders abasa tubosoka. Ye defending champion club ya Liverpool, Arsenal ne club ya Man City. Arsenal yazanye bubi nefuna points 3. Era zabade pula wandangate nekati mwagizi wa club ya Arsenal namu ba analyst. Mubadenga mutukati mikela tataina chaba. Season yetu nimunacho mumwagaza. Waba yasambye bubi munsamba ji yasambye mubi nafuna points 3. Kitegeza omulimo gwo mwamutuma gwatandiseko kubiranga akola. Kuba bulira kutagenda kuzanya club ya Man United. Bana musofenda fena tukiriza anti kumipira makumi ya asatu mumu naana. Arsenal jagendo kuzanya season yenu. Aina mwe mipira bili ngazanya Man U. Obakale tubaneti aina mwe mipira. Ba member ba top 6. Akuli timu ya Liverpool. A club ya Arsenal. Club ya Manchester City. Tottenham ne Chelsea na yeye nyinyi ni Arsenal. Kitegeza anti je mipira 10. Arsenal jaino kubira ngazanya. Mweje mipira 10. Wawangu lako tano. Ngoji wangu debu binga juwe ya wangu dogwasi. Ogwa Manchester United. Noko lako draw tugeze ngei wili. Obe satu. Niba kube satu. Nengo sodo kubina ngofunye upone robo. Ngo zanye bubi. Arsenal enzanya jaya zanye munge zanya klabu ya Man United. Sote tujusubi nangegena kuzanya klabu ya Leeds ku weekend. Bwana musasi. Arsenal pangula jaya wangu demu. Abaji kuba mwebi tuli. Ateta mwamu sabi chikopo. Mwe ilaba tufu. Oba Manchester United ye yakole denga Robin Amrimu yajiterezeza.
Bwa wana date ngoze ku game. Omanyi mpira jino jirimu ebintu bibiri byanjawulo. Waliwo olinga ye yawuli the result. Nabanga tiyagobede game ewe yabadde etandikwe yabadde etambula obanga bwe yazimbiddwa. Club ya Arsenal kwange etuka ku buwanguzo obwo. Mu byonna date kyabaddemu okukyusa mu line up. Twali wana dati nitukubaganya ebirozo nti ateto ya asobola okukyusa line up eyo era no ensonga no gama nti ekyokwe wala okubanga bamuteebereza nti gunne gundi bayino kuba opponent abayeteke kana manya nti omusambi bwati abadde asamba bwati game west bwabera yana kuba abera ina engeja musalida amagezi. Twalabye omusambi Miles Lewis-Carey of which tumanyi nti yomu kuba sambi nga bobo omuleetera naye akuleetera ogw'ekibuli of which ebisajja ebyandibadde biyita sayidi ebisajja bya mifumbi
jamutekakembeera
so yabadde ajja kuba omuntu engato of which ibe nga kikositinga kirabu tomanyi oba emyufu yandibadde ng'evaayo naye era twalabye nti nebwe yaze ng'ava ku bench
era yafunye
eyakyenvu
atelekalafiyoli era naye yafunye etegeeza nti abasajja abadde balumba sayidi eyo babadde bategedde nti Arsenal wona onajikosa ne ba full backs bano nokubira ngo baletera.
So nabanga yarese Ricardo Carafiori of which banyino ze kibuzira kya bado rwaki taratandisiza Miles Lewis-Carey na ye Ricardo Carafiori yakoze statement mu dakika 13 nga ateba gore ya na dati yataddewe njawulo wakati wa timu zombi nefunira club ya Arsenal points 3. Bobo tunia nadaye bobo zeyo kugemu nga weyabade tambula mani ya resa wa sambi ya deba kuwa mpremier league mujozi kwa mani ya mundi ogusoka omusambi Brandon Bell mwone Matthias Cunha gateko Benjamin Sesko yatandikide ku benchi neba na ababili batandise wabula bobo zeyo kusaidele kukrabi ya sdegana zo mutendesi ya basambi beya ya leta mkatari buwati wa percentage nene ya jitandisiza yatandisiza Zubimendi na atandisa Victor Jokalezi deni atera nabanga mu game eyo bwe tuba tuogera ku alabi yalese mu kabanga bakatebo kwa badde yabadde noni mandweke deni awali gwendese ya
bebo kakuba gundi ku line up te yabaddeko nogadi
ya nogati yabaddeko pozimo square ya mulese ku bench kadi wanachituzayo ku nsonge eri in terms of squad depth ndeke manyi nti teri wini mbi nadango ofunyo obonero kiranga ko mutungo obaddono onya sente bwe tugenda ku duka Teria kubuza sente zolese
wazijewa
kasazibera nga ntufu nga sikichupu era oli ukebera bwati namanya nti kalamu nga kubuza pozo wadagala nkuweko ki nga gomugamba njagala ko kino na kino kuba ko balance nga akudiza balance so ateto kubanga yatandise ne win chayongedo kwanga chimujako pressure yedenga banji bagamba win yeyo yabademu ukona dalate birumira nga Zubimendi okubanga midfield yabade ina oyatuse midfield kibale kimusubirwa mu kyazanya nalaga nti siye mukaga inotambulizi wakensonga ngera teta yetaga okubanga akiroza ko either nawawo Nolgrad oba bwaba kutandisa Zubimendi Declan Rice abenga gwafula mukaga Declan yoyo bwabanga atuddewo mu mukage yabasobola okubanga abasambi bali abali mu center back abashooting nga Thomas Partey yali wa club ya Arsenal kwasawene era tewali asamba kya Thomas Partey Zubimendi yonga jatwaba wake imu kubimukwata konti Zubimendi aina nadate Rose zenjawulo mu ba mukaga abali babadde wasobola okuba mukaga eri eyedde yokutuulawo genjogerako nga tatambula eya bwati omusambi yakwiranko club ya Barcelona
Sergio Busquets
asosamanga Sergio Busquets mukaga yokutuulawo deni era asobola okusamanga Xabi Alonso mukago yatambula so loro zezo simanyi yateta yagala azanyechi kuba inamu ebye byenjawo bilingaga bya mirundi esatu byasobola okwanga azanya ba mukaga owaawo mulembo gwa digito oba mukaga olyo wedda gwe tumanyi nti yabeera atuulawo ngera abantu edda bali bakimanyi nti biri n'esatu balina okubanga batambula nobanga okuvuga paka mu box n'okoma wate no defending lwakubanga era si bebanja abakikola naddala mu generation eno mwetuli so Zubimendi awo yatuuse n'abanga yega sekode gadi atambula nga agenda maso kubanga watu alikirizo olugobotebi ne Declan nga naye avaawo so nabanga ate wakatawo yaleseo gapa ate nga gwe mulimo gwa muleseza kubanga taganya Kasemiro kwa Kasemiro ya 260 nga yetalabika nyonga atu ali masekati autava
yeye aze kulwana Kasemiro
so kati kitegeza anti echatita ino kubanga akirozaako engeja ino kubanga omuvubukoyo either ayogera naye obo kubanga adira Declan Rice abenga bwate yazanyula kwa Declan Rice naye ino vunanyizwa obulalo bwamuwebwa ya ino kubanga agenda maso wabelo set pieces ebintu nga bito kubanga yetaba muno okubanga asobola okubanga ateba nize chenja uchinala byeo kicho kuba anti ateta pressure ya muteke wako chichiri ina zinagambi ina nchidamu ateta wabata wangude Premier League season yeno oba wabata lese kare chikopo chonando za yeji chenyizo kubanga ate nywele zako wabata ina chikopo cha wangude chona ningo kusinga ndoza yandi bade Premier League bine bila na wabawi lese
maybe nga wabata lese Premier League aina kuli tiasa no Champions League waleta FA Cup asino bato jiambie
andikati yes kuwikwe bibidi league
ne Champions League
ne Champions League Ekyo kijja kuba kisirisa bonna abandi badde bamubuuza ebibuuzo nti musajja okola ki ku ttiimu kuba ttiimu espendings ereesa abasambi mu bitongole byonna ate ng'abasambi abo babadde bapuruvinze gye bali nti basobola okuyamba ku projekiti ye okubaako kyeggusa nadate ng'asino wezzenga ate erindirira nadala goola mu maaso olwokuba nti Victor Jokeres waliwo yatuuse ng'olaba nti emipiira tegimutuukako banne kiri kye twayogera konti sizo ninge etandika nti balino soko kolera ye bwe babera ba mu makinze basobola okusamba ekyo kyokubuza buzera mandweke we yaze nga point njagala okuba wange yo kusatu ti squad depth ye matalinga nti bwobanga oyina bwososezaayo ng'olaba nti waliwo kye weetaaga okwongera okubanga weekumira mu driving seat kuba bano yalebe yalese kubanga bongera kumirayo kirabu yasino mu driving seat abasambye okuli Kai Havertz ne Noni Mandweke Deno Mandoza yabadde Mikel Merino
ate Merino yazi yalabise bulungi Merino yazi yalabise bulungi kwa Arsenal
ye kubombi be yazi ku bench Merino yalabise bulungi
kuba Declan yatusa basanya nga bamutegedde
ari ka kishi ngami ndi ateta ino kubanga asalawo Declan yagenda kubanga mukaga atulawo oba agenda mukwisa mu double pivot nenga yatambula kuba Zubimendi ye yalaze nti si wakutuulawo
lwapanze kyenala beko Zubimendi bwana musaasizi Zubimendi ono mubatudde mu midfield bonna bonna ku weekend mu timu zoneza asambye omusambye yamusinza okubira nga akola recovery yabadde ate munne yabadde club ya Arsenal yabadde Martin Odegaard kuba yakoze musanvu akakati mulala kuyenkanye naye yabadde musambye wa club ya Brighton United gwe badde yagala Kalosi Baleba bonna bakoze recovery zabadde 5-5 nti ayinza okubeeranga teyalabise bulungi nyo kuba ekimanyibwa ekimukubisinza okubeeranga bimanyika ku musambi wa manyibwanga Martin Zubimendi mulimo ku passing omupiira n'okubeeranga wa team balance because club ya Arsenal midfield yonna bagiwambye kuba mazoma tufutukirize Manchester United Bruno Fernandes nabo omutendesi tactics z'omutendesi wa club ya Man United zoga nti zabadde mu kofeke ti yamukubisiza nyo mabega mu deep irando za United nabyo olaba nti emirimu gyonna gyonna gy'okuyiza team gyasigadde kumuleza manyibwanga Marcus Cunha because nti Marcus Cunha alwa nnyo n'omupiira irando za United United ba okubeera nga Bruno Fernandes yabadde nnyo mabega eno kyabakoseza mu naddala mu maaso awo naye ekimu ku Zubimendi kyenzo kubiranza credit nyingi ngira kubiranga pa Zubimendi waliwo goals bade bakubanga kilabu ya Arsenal ndalange zanya team eze nene ngasi nubaji kwa ataku break Arsenal ngo mupire ebira nago amazima watu fuka saba itapakwe batukupate goro ngenywa irando zogwa mukisa
ati kakati
gwabade ogumuko kwa kumakasi kunya
rachi njogedde bwentu Zubimendi oi singa Man United yabadde kuba Man United yatuse nnyo ku goro ya Arsenal era David Raya yakoze save eziwere akodala wamu ne backline ye baine nnumba ze bali nyenga mwe zabadde okusinga zabadde za Brian Mbeumo Dene Mathias Kunya so omvuka go bayita Patrick Dogu naye bwato game eyo yakyakadde era ndozo kujja kwa abadde kwa timba nabanga bwato ekuba eryaliziba era ebyo byamukuba sambi byazze ku byajje ku bench ne babanga ate bongera kumira club ya Arsenal mu driving seat kire kyo kuba nti bana basambi ababiri Mathias Kunya by the way chamwetedde nokubanga talabika bulungi kyo kuba nti bamukubisiza role etaliye kuba singa yabadde ava bali era yakikoze ndozo mpira nga guna atero kubanga gukomekereza singa we yatandikide nabanga Sesko yegwe baletera Osanga ensamba yandibadde yanjawo kikiche nzayo kukiri nti Zubimendi buvunanyizibwawe kuba midfield buliwe nafua ba opponent abafuna chance yebibangirizi mwanyizo kuyita okubanga alukakole numbezo omugirano bana abasajja icho kibagize nti bade balakinga sharpness wali singa wabaddewo kateko mpira mukatimba embozi yandibadde endala so Zubimendi ayino tupuluvinga nti tasola kale samba kire chapati chenyini neye ebi singa percentage nene jaino kubanga wa club ya Arsenal kwa kubanga bakara inyeno omuntu jitu kaka ino kubanga bwate na date nga akoze emirimu mingi kiricho gamenti kale kitufu ya chikoze mungi mukupa singa naye
jo chaganye
kitegeza nti bano bazze bamusomye nga tebagenda muwa na date ribateyo then Victor Jokarezi kiri ekyo mutende sinti ya mutende kako
yabadamu manyi
nti bano ba defender be yabadaba yiti demo Victor Jokarez bayinza mu imiriza bacho kubanga tabera dede
Nando Zareni Yoro no musambi amanyebwanga Mathias Lead tebaza nyaga ko bulungi kibanga bajja club ya Man United ngawe bazanyinga bakubomoleza nyebwanga Victor Jokarez kuba bamunyumidwa nnyo
ya bayira era chaweza no mutendeso kubanga amujja kukisaa nenze kinarabiyeo Kai Havertz bwato agenda kuba musambi wa kuteka konyoli eliso season yeno
baina ballet nze nnyina nechi chinaloze za muko era musasi wale ne tuchogira koko timikela ateta akade katuse formation ene yaba na basatu ubango ino mutebi ino kuberanga echuka ulairanga kai yabadde banye mipira eje jo mubange yabadde zijja Victor Jokarez musajja watu wa mulavyenga adanaki mu mupira era ndoze bimu kubyasinzo kubiranga bita bukayo saka mazoma tufute yazi Patrick Dogu yakubisaka hands down Saidi yali matine neti ya labise koko. Emko United biasi era manyiga club ya Man United gona gona we gabadde. Gabadde nyo ku wingi. Kuba Brian Mbowe mu yazanya mupira gabadde munji nyo. Ni Marcus Kunya kote kali ne livubuka ni Patrick Dogu. Patrick Dogu yakubye ne mpaji. Uchagujukiro gwa kugoya kubya gone guita wansao. Nuko na ku mpaji. So United mupira ba na gote gabadde nyo mu midfield. Basinze koze sanyo wingi zino. Pesi ya Mbowe meye gina kuyamba nyo club ya Man United.
Singa Jokarez tana rather Sesko anabanga afitinze mu Burundi kitegeza nti goro zijja kuba zinywezuwera na era na yacha ine choko provinga kubera bwe yaze yalaze nyo bingi ku timu eyo ndate ya China nayo mulimo ogwo kubanga provinga ngera wenjogedde ku Victor Jokarez nti naye acha ino mulimo munene okubanga provinga nti mu butufu ku games ezijja eno game yesoka naye omanyi musambi to mujajinga ku game mu game ezijja ate jukira yabadde nene ino kubanga bwati alaga nti mu butufu ye mwenda yali alindiridwa era yasobola okubanga ate bwato yetolira kensonga zo butimba deni kyachenjagalo okwogerako United fine yarabise bulungi mukurumba naye echa ino zimu gol baino kwesotinga onana yadde tiyabadde mu gore eyo nina utaiba yidri era yarazenti omutindo gwe gukyabula mukube eyo goro gye baamukubye agolokipa yena ni wabera wano Uganda akimanyi nti omupiira ogujja bwe gutonga guva mukono inafulumya mufulumye ngo gupanchinga naye engeri gye yagukonyemu bwati akulaga nti tiyata demu manyi kubanga akiri yalinga omupiira nti oba defender baje bagujjewo nechibwanga ate gwasanze gwasanze Ricardo Ricardo Carafiori
na bakuba
free header dene chidala checho kuba nti abanji balabye game bagament United ya improving naye tya improving chimala nga ye system mwa basambi babala abara biso bulungi twogedde ku Dogu tuogede ku
Mbowemo
Mbowemo
ne Marcus Kunya
ne Matthias ne Marcus Kunya Daniel Musami pozo malali ya ze na banga ne ya sambyo bulungi ya badda Madrid yalo ne bwati atadewe numbezo moja ne bodai mu midfield laba nti omuvubuka go bayita Mano Ugarte acha struggleinga midfield yao era omutende sindoza wabanga yandi badda akore nchuka chuka yandi badda leta ko Bimaino
atende Casemiro na bamani wa dete bamwagala na daba Manchester United batamanyi mupira ne Casemiro acha ro kwa midfield ya club ya Man United olabanga ina ke chenja uluchageza ko kubiranga akuba bwana musasa sindoza game tujja kubiranga tujimaliza yo nakolo nchane bilala ebitono tono tugende mu kapapula ndoza
ya Jika wenjo gerire bula wezio munana zwinga teziko nesa wa musambo izincha yonako ruarero ulia inzo gambeze chilo chonako ruarero newe tu gambeze webanku gami inti izincha yonako ruarero ebanku tegeza antitua ingide da onako luoku wili nakuzome zili kumina mwedome zogo munana mwaka guankumi bidi mwama kumi ya bidi mwetano Zimsasizi Moses Desbos Maestro Kade Kashua Wins mu Night Shift Wano kumayengo gache indaka umuzimu Kaga Busoga 1 FM Umuoyo gwa Busoga Sinza mchibuga che jinja wano Kuskul Lane Opposite Jinja School of Nansen Ujio kuwango tsanga Leta business yotu jikuwa abantu maso Bakunonyeke yona Jio wangari ya bajiba gine maso ndo kuwanga ate bakuwa gira Njaga lo kuwanga ate ngutegeza Echo kubanti Onaku lwetu eso za tera Emipira minji jigina maso ndo kuwanga jiza nyiwa Idanga chumanya wali mugwanga na date ya banafe abaspana onaku lwetu ingido loku wili game enene wetu na date jibade balinda kumanya Madrid atandika tia sezoni ye nabuno jasamba banje banyizo jibu samasu ni Osasuna zimuku timu ezidi stabone wali mugwanga ili ya banafe abaspana so Madrid sazija kubanyo onaku lwetu sozo loku wili buja kubabu wefuka ne club ya Osasuna wali mu Spanish La Liga deni mugwanga ili ya bungereza mupakeza Carabao wali kumweto logusoka atura Bujumbura ni Mayor Lovers ejja kubecha za club ya Banafa Babauto na Rubione atenga chomanya wali mu UEFA Champions League atemi pili raje ejiri okusunsula mabaino kuanga beyongera yo paka mu bibinja kada bajiita FK Kurevena Zvezda ejja kubetuka ne club ya Pafos atenga Falenka Volos ejja kubecha za club ya Kwala Baga FK ya club ya Rangers bujja kuba wefuka ne club Rook bati bajjo kuanga bagenda maso no kuanga atebe kube mipira jukira ne chani achagenda maso irango nakurencha Nigeria wali mu kibinja D bajja kubera munsike ne gwange ya Congo Brazzaville dene gwange ya Sudan ejja kuba litunka ne gwange ya Senegal jo najukira jijja kuba jijja mu bude webu mu kubanga be wala syndicate no recho achomanya mipira mingi nyo ejijjo kuanga atejigena maso no kuanga atejizanyibwa wali kusema zingo wa Bulaya chomanya wetu genze UEFA Champions League timu zizenge zimwe bintu biziteka mu muzanyo ne yatenda ne zeyongera okubeera serious irawe tugenze chobomanya kade kakuba muinde left right and center nembwa yesigame nyama onyiga stabili emu musanvu star nya 50 ash stabili emu musanvu star nya 50 ash nofune mipire jisusudo burunje nyo ire mipire jikuba munda stabili emu musanvu star nya 50 ash iranga sawe no let kick off kweri ne singo ya let kick off iranga nsaba burunji nyo chomanya masavu tugalianga gocha atiranga chomanya one way tuli sente yekora sente nore chomanya omwintu inakubanga tumutaiza left right and center tubenga ate tumukubeza fazi jemu zenyanya tumuze bombe mumba yobe New Delhi iranga chitegezante wana mu Champions League sente na datu weziri nyo deni ateda ne mpaka waliza banafa spana ya Madine club ya Osasuna soso kofundele tikiko feno ne singo ya let kickoff jukira jiza nyi wangu budde bucha stabili emumu sanf star nya 50 ash onyiga stabili emumu sanf star nya 50 ash no bango fune mipira ejisunsudo bulunje nyo era ejikuba munda songa tera egalo kutegeza nti akatambula bweka tokwe kali nyo kanukagenda kwanga ateka tambu zadala paka wali kunakurujia kubaru wakuna UEFA Champions League qualifiers UEFA Europa League qualifiers soga tera nepakeza UEFA Conference League qualifiers suwate nepakeza Carabao na zozi ya kubaru konyo wazite za EFL ilanga wano maseka tiga wiki na jemi pida minji nyo mpakezo wali mugwangi ya basaji ya bangereza stabili emumu samstar nyata nozolo ash wengu gina masu ndo kangofune mipire jokusimu yo ilanga gwasiba wali ku online gina masu doka ngate ugenda yokati obenga tomu indi omutaiza ngatana kubanga ataku garido kutira yobukufuru no kubanga ataku endeza zi odi jukira ku odi wezi wanga zike ndede ata ububera buswazi stabili emumu samf star nyata nzilo ash yekodi joba weku ata stabili emumu samf star nyata nzilo ash bwene tegereza no kusistemu rede wali abagenze yo kubanga ateba jifuna ilango na sembia yo nya bili buatu nabanga ata genze ne singo ya let kick off ono bwati asembia yo 0 mwenda biri bwati agenze ne let kick off songa tono ye ne bwati agenze ne let kick off asembia yo 5 mukaga munana atenga ne tegereza na atelo munana bwati ku system ye bwati asembia yo mu 5 bwati agenze ne single ya let kick off songa tono ye ana agenze ne single ya let kick off asembia yo biri za mirundi esatu randi gambye biri bwati agenze ne single ya let kick off na asembia yo 0 mukaga bwati agenze ne let kick off so na igena masno kwango nyiga star biri emu sam star nyata 0 asho bengo fune mipira jine jisunsudo bulunje nyo ere mipira jikuwa munda waliwe bunakerera kumachasa wemu obenga to muyinda na date wafunye daza jo kwanga zo jo kwanga toko sa ku stakes endala dene ndala zo kwanga to bikoso kwanga te osotinga na date ebieta gorudoro star biri emu sam star nyata 0 asho yekodi erike bifuna yerike mipira jikubanga masanyaraze gari aga filifes stabili emumu samstar nya 50 ash asojie kwata chobomanya byokuwangulo muindi byafuka bintu byabulijjo mwe basiryanga kuseteza muindi msimanyibwe ziwoma naye gwabade yafula customer ngabulako kukuba chidala chobomanya emipire jikuwa mudonyiga star biri emumu samstar 50#. Noba ngate emipira ejo jigira maso no kwanga ate jikuisiza odara burungi nyo stabili emumu samstar 50#. Yes abali bagezesa bachizura ngo wano ibyo kuba muyindi buntu bwa burijo stabili emumu samstar 50#. Nawe chali wange twegateko tubenga tutambulira ku page yemu stabili emumu samstar 50#. Kubengo bera mu class soba ngatoli mu class okitegeera dara burungi nyo ojja kubanga edibo olidaba bori uliriza wano ku radio atengo muindi nawe saidi elio muzoganya wetago kubera mwaka sentensi akana kuyamba kubyeta gobyo mwana angada kusomero obanga atera ari kusomero nenga babanja yaka balance songa atera kuyamba kono butasinga bintu byo mubamba nafe bamana lenda no Rachel no bangate ogira maso no kwangu kore ebintu byo ngato ina pressure manyi sente yo imani lenda baba kuvanja tojja kulya burungi tojja kwambala burungi tojja kusula burungi no Rachel uri kasero bela ku pressure runa kurutu se izabe bazagala te babira bakambwe nyo nawo chimanyi right kulaka da ka mpobi da ka wero wano njaga nanku isi sekunda date mu results umanye nda date bitunga ibitambo de nrecho ina wafunye ticket ya rudolo ubenga tukina masudo kwa ngato yetegelezao umanye nda date umuindi ngate betumbo kuta mavumba vumba muru nakuruwe na date tukubia rukumutwe unakuruwe mande so tugenze muruo kuwiri chomanya nda date wesu nda date Wendy zizidi kumasavu genyini genyini gari Mwindi ya inokuwanga watyo Atunyumi yako muyafayo Onakundu retwe soze